kodi jam woni e moɗon yande joni witere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Habaruji e fulfulde Soumana Amadou Dianganta on nder ko e kibaruji ɗi en kalando filla dental pelle hokkoɓe habaruji kaalido filla ko darto bandiɓe mbiyeteɗo Baba Alpha Ga gonɗono joga sérémo watte jango. Nonni en garta e dow filla ko darto toɓɓo waɗugo e nder leydi Niger bonandaji ko waɗi ɗum enda en nanan ɗum. Depiteɓe wonɓe toon e suudu Sawara toon enda ni e ley golla maɓɓe ngal ɓe tabintini do filla moƴƴintingol laawol ko darto cuɓaki e leydi Niger. Noon ni yewtere men pennuɗo studio kala ngu en kalan do filla ko darto rafi keƴolal nguure ko wonno watto enda nder leydi Tanu to har soɓɓirde muɗum kañu e ñamiri no no tiɗir nder luumoji. Noni wontiri yerno mbirnomi on ni hono pelle hawrutere dental muɗum en hokkoɓe habaruji ɓe gaɗi haala maɓɓe haala ka ɓe gaɗi kaadu kondan ni ɓe gaɗa nana subaka enen to suudu maɓɓe mawndu enen wiyeten maison de la presse. Ɓe kalana do fila ko darto hono mouraduji daroji bandi mbiteɗo Baba Alpha laatiɗo kañum enen wonanana ni hono fara fila ko darto radio e télévision mo boen feere laatiɗo no joga e juuɗe ba ko tawa bandi komo nangui dano mbiteɗo Omar Sidi kañum ka yofitama kañum ndi wonno ko wallunom do fila ko darto gaɗol talki makko ɗi o nangana ɗi endan Moudi Moussa goto e maɓɓe nani ko o haalani bandi mi subako Asumana Sina.
On avait dit qu'on ne peut pas comprendre.
Mimbi min bawta famde e ko dari do darnde fewre de jongacci on yofe tongode amma mo waddi e gacci on nange kasum. Mimbi golleji gonde no gade di fun hunde non ko woni no hada adiji di horejo leydi on hojuno e fonnude hakkeji bibbe adamaabe. E fande rafiyotinde adi yolbinande hokkobe habaru le golle mudum. So do miccito horejo leydi on de kino jongo do derole e wiide ko kokko haba refu le golle mudum ana nangete
applaudi si vous souvenez très bien de part et d'autre
ko hanni woni jango aljumar nde enda wonno ko kanko Baba Alpha o han o yare to enna fa sare makko sare fa gasa eɗen garta e dow filla ko darto fawara joni ƴiwole toɓɓude waɗuɗo bonanda ɗo enna gallu ñame kañum e guure kewɗe nder leydi meɗen Niger. Ɗum dukonda ni si en ƴeewi ni waɗi korte himɓe jeenayo ko maayi e majjum nden noon fawara joni dukonda ni hono cuuɗi korte capanɗe joyi dukonda won ko caami e galleji hemɓere capanɗe jeɗɗi e nayyi kam woni ko bonanda ndiyan ɗan endan memi ɗo enna nder gallude ñemeyi. Ɗum waɗi ko min jeeyi min jewdi e mbiyeteɗo lieutenant colonel Sid Mohammed laatiɗo kañum woni hoorejo fawara joni dukonda ni sapeur pompier ɗum woni sogeji paabotoɗi so ndiyam naati e himɓe noon ni en kettinana ko a haali e subaka o.
Deni irdiyele ɗe gaɗi miɗen godi sigila gom gam faabo wada himɓe nder sigila o nde himɓe noddimin kalanimin bononda na soɗornam ɗan hewtiɓe sei min ƴeewa moyi nder maɓɓe ɓuri suulare na moyi hani fuɗɗirede nden komin lila faabotoɓe ɓen jaha faabowoɓe ko himɓe anda woni hanano ɓe noddiri lamba laso ɗiɗi wala o watta noddol maɓɓe gol wara to amin koya himɓe keɓamin nde ɓe noddirimin orange na airtel ma gam sei noddol maɓɓe gol yehi sonitel kogol wara to amin handen miɗen tawda nokkuje nayyi nder ñamay nouveau marché rutti laberi lazare harobanda nokkuje nayyi ɗe noɗe desira heƴi himɓe keɓa faaba toɓe tawa fuu nder huɓere ñamede ndenne to himɓe keɓamin dow lamba laso ɗiɗi wala o iɓe bawi gari nder nokkuje ɗe.
To enna région mo tawa du konda ni kenya mon ko ndiyan ɗan toɓi to ɓayna du konda ni bonnini hono kaliji na mbiyandi ko woli tawaɗi hara fawar jondu konda ni e nder cofol mbiyetegol tadis to enna ni e les commune urbaine mo tawani won ko tawa communauté urbaine mo tawa ɗum waddi ko fawar jondu konda ni Ibrahim Kondi kañum woni jottino habaruji himɓe jo en kaliji ɓe enna ni mbiyete hawrine maɓɓe wiyata kena haɗin guywa nani ko a haalani bandimin Abdoulaye Aoussouk.
Ndiyam ɗan waɗi bononda sanne abada min jiya iri ɗum le yamde tati jemma ɗan wari no wodi bandiraɓe amin ɓe ɗanaki ɓe mbali iɓe mburtina gineji maɓɓe no wodi bandiraɓe amin gom ɗe ndiyam dillidi e gineji muɗum noyi watta ko wiye iri wendi wi'etendu baale tadis ndu waɗi bononda de lilaɗo hoorejo wuro ngon bagoto waray kamɓe mo gouverneur on emo ley commune on nilaɗo goto waɗi kanko du ko wari fuu o natanana imo hoƴa fotoji lewendu bale tadisindu. Mwauta alatade nderuro tawango minkeba iri bonanda o de wie neto goto wari. Yundo warana hoji fotoji lewendu bale tadisindu. Ngonga fuwala leidom. Mimbi pembali rami chede. Mimbi chede tebe koketa mi neto choda na torkoji bengata na mpompiji kampe buli. Mine ndu mimbi minjardo rakino be koka min chede amin min anda komingadi.
Fawara joni nda region mo tawa tokenda ni hono tokenda de department mo buza du konda ndiyan an topi wati bonanda ama ilu hechi hanke njama ondong. Dene neka harahede e komino rural mo dawle tokwonto bonanda ndiyan an enda mwadi. Nani ko mayor komino enda hali sa alisu la barang wakati mo bandiming sanusi asumana landimu.
C'est important de pluie a occasionné
Tobo wadungo wadi bonandaji mawdi bei kemenai e lasoji didi e joy bali sap e jetti chelol gom dilidi aragum wati chudi jetati julirde jumbagum e kelugum chami eterde millimetre hemre woni ko heba joni wala fuko himbe be gadana amma miden do miden tukkito sire warde sire miden limta himbe e bonandaji di kewti den gadam min ewa no be balliste
de satisfaction du à ces dégâts là
farmara tondu fawara joni lawol ko won hakkune bangere wetende zaria maradi kany e mazadung jika don wondo lawol endan taji kanu ndiyan dan won ko taji dum ko ndiyan taji dum ko ngam battale jiwande mawde tobun to enami en jiwal chakti tobul tok enda der wura maradi se ketne nanen hon himbe tawabe e leifane bangere wetene mazadung jika ko halni mohammed mamma
som treze inquiet pour la situation là
c'est une manière min kuli sane gandu fuko adi dun kawon mazan arzika kan woti cheli wana du chelol goto tan ne wodi banger zaria kambe mazan arzika ko ndiyan dan woni no torra minen ko min bay woni min andina horebe ben e ko wadi dum min gatti dande e horebe ben ministre be e député ben fu ngari jeewi no kure den ba gouverneur wari jeewi no kure den amma fawarde hande dum jittaki be kana nanana be gada ko yaawi gan lawol wala gan ingol don ingol bonna ciudi himbe kolta magol fuccuwi wana sainde wakati bononda wadi mayde wadi ma ciudi chamina horebe be ngarta bi'a kambe ngol horende
on dire que sont responsable.
Leydi Niger hebi ndene laabi kessi ko darto filla cobaaki dundu kondan ni ka wono datol kemidide e chap e nay tawanongol e dati yewoji filla laabi cobaaki deputeebe hemre chapantato e joyon ka e yeytamintene en kenyande endan ka beedo deputeebe wambe do laamu non sabu beeto be ngala do laambe en jaha e potto e batu majjum datol sappo e didi goldu konna be jeewi dum darol filla himbe dimma ko han tawe e leseni ka woni fedde hawjinde cobaaki de enda don enda be beeti wiide ke hon himbe wambe do laamu han himbe taton tawe hen himbe wambe ngala do lamdo himbe mun taton tawe do hen waddi ko faar joni bandimi ni suba ko enda o yewde mitete corone masani goto e député be enda won le parti mitete kishinga sa o haali o hollidi ko nan ko welali mo le majjun seeda
la composition de la cellule
fedde leydi hawjina cubaaki gaddeteeki fu der leydi meden denno partiji fu tawe tanno der mayre amma hande himbe jeego tan bi'a nata der fedde de do inde partiji fu partiji didu cubaaki fu gaddeteeki darata wakkati cubaaki wadete filla tawado der laamu e mo wala e laamu wala denne ko hani woni partiji fu keba no kure der fedde de deni hebaaki du partiji godudi deputeebe kay no tilsi tawe kebi no kure der mayre
di labo sudu sawar deputeebe irosani mo parti mbiyetedo PNDS latido o parti do woni mo horjo leydi men Niger hannen kanyum du haali do filla ko yi e ko wada e ko lebi do majjum wakati mo gungu Mohammed Dantani landimo
cika gurbi na majalisa
lomtugol neddo latinodo député se tawi on mayu nom didabo makko hani nata nokku makko wana saindi cubaki fuddita le leydi dum suudi sariya mo birdu talki laamu leydi dum kan hollata kando lontu demo talki cubaki kin danyi ko fondita emu de wana fu woni ko fondita jon o fedde hawje tonde cubaki den jodoto illu cubaki kin waray
suna da wadda di na shekara shidda
tawa jamu e chalal fijoji pirtol bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Dow yeewtere meɗen ni hannde mi haalni o haala tanuttu toon woni to fawar joni soɓɓirde mum toon tawra saɗorma har filla ko darto guure e ñamri hitande hikka nde enda ɗum waddi ko fande ni horeɓe leydi hoƴi lawol gam batte yarande ɓe ñamri sottire dow ko hoyi hoyi fa tawi yimɓe fo keɓi waɗni ɗin en mosalaku nder majjum ka noon woni ñamri ndi enda si ƴewama dow e ndi tiiɗi sanne sanne nder lumoji hannde saabu fe lumo wittingo enda sakuru gawri kono botoru gawri ndu kiloji hemre wattana ujunaji joyi e keme jeɗɗi e buɗi capanɗe jeegon ceede mum pamara noon ni ankayni fa keɓe nanen paamen fa woɗa ndenene kayni hono bandi min mbiyeteɗo Boubacar Mamoudou Yaro waddani en ndeɗo yewtere se kettinoɗen nane
hoore huɗo nokku demane e soɓɓirde durdude canton mo Tanout nde mum noddirta kenana ƴeelu Niger tawi du ley duuɓi cakitiɗi ɗi dow duuɓi tati ɗiɗi ɗin fuu saɗorndan ñamdi woni ko watta o saɗorma waɗi ko komin o heɓi rafke ƴora ñamdi ceede gawri ɓeydake sanne Allah e o saɗorma kettinen malam aladu conno ñamri ley luumo ko wiɗi
miɗen conna eterde gawri hemre e capanɗe jeɗɗi saɗornam ni waddi himɓe no connirani ngam hikka gawri wala dabbaji du luumo mum wala ceede gawri wala no naata leydi amin ko woni ɗon du heƴata
himɓe ɓen no tawa nder gurdam cattuɗan nde ɓe keɓi ñamdu hannde ko jango no wondani ɓe ley saɗɗorma yeru no malam iidi garɗo fa sooda gawri ko wi
wonnantiyam hatsinnan
mi sonnirama eterde gawri hemre e capanɗe jeɗɗi kayre worre de tan heƴata himɓe am fuu ko heɓa hannden kan ñamete ko jango yimɓe keɗo
allah
heɓa ñamri tawe heƴi gomnanti hitande fuu na watti coggu e koyirda nder communeuji ɗen fo nani ko saybu isiyaka maire ɗiɗaɓo mo commune Tanout on haali woɗi du kanko woni ɗiɗaɓo fedde singade gam connirol e koyirda
nder connirol himɓe ñamrigol tonuji hemre e sappo goni ko himɓe connira gawri maaro kamanaje e bayeri kan himɓe connira miccintina himɓe du ko dimma hikka o hewtaki mo
rawani
tora o fuu kanimɓe wuro ngon andi nder lewru sumayere nde mangaja commune to gawri resete ɗon kanƴum du sonnirta nokkuje to jamru sonnirte ley gure ɗon walli himɓe ɓen gawri tonuji hemre e capanɗe tati e jeenayi ko sonnirte e koyirdam lawali Boukary secrétaire général mo fedde nde nani ko holli dow
muɗum
hitane hikka de hawtahe ko andanu ñamri ƴadake sanne jon en ɓaale du tawdaka ñamri ke ƴorni denne suudu desa ñamri du waɗa kana gam wallirde himɓe ko ñamri di acce bona di ade di wadde himɓe ballire
nopopulation
fadde coggu lawal tataɓal e nayaɓal ngal no waɗire e koyirdam nimɓe wuro ngon noɗon ela ko atti tawe Allah waddi ndiyam toɓanle wakkati cattuɗo
nagontir dow habaruji nanɗon ɗini wonko habaruji ma fulfultili hannde fa allah hewtina en jaango ele wakkati goto o nana habaruji e fulfulde keddi jama are wadduɓe mballaga muɗum ko keɓɓe gadɗen habaruji ɗi enɗa emi e hoorawe to assalamu aleykum mbalen to jam waali mi accidan on e waɗoɓe habaruji hawsankore asumana sina
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum